Kulezinsuku abantu abanomthelo omuhle emhlabeni bavamisa beba nokuvelela. Kodwa ngakube leli siko impilo lethu lo celebrity kulezinsuku selenze kwanganakeka kwagqibeka umehluko owenziwa ngaba nomthelo omuhle. Akube ngelele phine kwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Akucaba nombani owenza umehluko omkhulu emhlabeni. Ukuzothi ngale kokuze umbe ngokujulile uzoshesha uyithole ukuthi babheka nokuphikiswa okumangalisayo kumbe opposition. UWilliam Wilberforce owanqoba ukuthenga nokusetshenziswa kwabantu njengeyigqila ngokusemthethweni embusweni wamaBrithani ngo-1807 ungomunye naye wakwazi ukuthi alinqobe leli siko lobubi. UNelson Mandela owaqeda ngokusemthethweni ubandlululo lapha kwelakithi eNingizimu Afrika ngo-1994. Labantu bobabili babheka nokuphikiswa nabamelana nabo kanzima. UMandela yena waze wagetshwa iminyaka ewu-27 ejele esiqhingini esisaziyo. Namhlanje sibuke emumva kubona abantu nje ababili angithi. Kodwa kunamadoda nabesifazane abaningi abenza umehluko. Qede laba bantu sibanika iqholo lenhlonipho enkulu. Kodwa esikhathini belela lo mbhidlango babeshawa ngesithende. Bephikiswa kuthu lwezichwe kungani ngoba kuletha umehluko omuhle kuvamisa ukubandakanya ukubhekana nesystem esuke isimbelwe yajula yayinsika ecindezela abaningi kodwa izuzise abambalo. Pho manje yini le esenza uba sicabange ukuthi uJesu wayevelelene ezinsukwini zakhe na? UIsaya waprofetha ngoJesu kusenamakhulu eminyaka nakha kusho Isaiah 53 verse 3. Yayiteleliwe, yashiwa ngabantu, umuntu obuhlungu, owazi ukugula. Yeyiswa, injengosithezela ubuso ngabantu. Asishanga nto yalutho. Futhi lokho nebala, okwenzeka. Waboshwa, wadelelwa, washaywa. Ixuku, zayikhipha wonke amaphimbo iklabalasa imemeza. Ngokufuthwa abaholi bezenkolo ngenxa ukuthi amandla abo ayevivinyekile ngobukhona kaJesu. Sazithi lezi xuku, mbethele, mbethele. Okwagcina ngakho kumbethele esiphambanweni. Manje yini le esenza sicabange ukuthi uJesu akusho, akufundisa. Okwamenza wangaduma leso sikhathi, kuzomenza dume manje. Ilona nebala, izwi likaNkulunkulu leli, eliza kuwe. Li fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067 706 0077. Sihlangane futhi ngesikhathi esifanayo.